I came here because we submitting letters of intent.
Na yaki awa puna nikita ya misala to salaka ya kupesa biloko binike na mbula matari ya Katanga Toloba ya Luala Basika. To yibi te suki nani a pesa ki sango ya lukuta puna biso na ngambo ya Zambito na ngambo ya RDC koloba ete tukutani na mokonzi ya kala awa ezali solote na kutani na yete libaku mabe ezali ete na komi awa tango matata mazali penza ya na politiki na ekolo Kongo Demokratik kiko uzali kolanda yango.
A lot of political problems. I'm sure you're following.